Magia hapo kwanza ncheke.
This is high grade music. Music on the beat.
Cheke, make kwanza ncheke. Cheke, make kwanza ncheke. Cheke, make kwanza ncheke.
More icy.
Cheke, make kwanza ncheke.
Eti Zuchu waolewe na Mondi. We, mama Dangote setamtia makonzi.
Make kwanza ncheke.
Ivi woya na deti na nani? Au ndio kauza figo jamani?
Make kwanza ncheke.
Eti nisome ni msome nani? Baba yangu ndo natunga mtiani.
Make kwanza ncheke.
Una gari kazi una. Una nyumba hati una. Umesoma kazi una. Make kwanza ncheke.
Cheke. Make kwanza ncheke. Cheke. Make kwanza ncheke. Cheke. Make kwanza ncheke.
Bino.
Cheke. Make kwanza ncheke.
Eti nawe unajiita pisi. Paka leo natumia Infinix.
Make kwanza ncheke.
Eti baby nataka macho matatu. Mimi mwenyewe natumia kiswaswadu. Gigi mania we waifu matilio. Sigila siku tambulia vilio. Una gali kadi una. Una nyumba hati una. Umesoma kazi una we. Make kwanza ncheke.
Cheke. Make kwanza ncheke. Cheke. Make kwanza ncheke. Cheke. Make kwanza ncheke. Cheke, 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 make kwanza ncheke.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.